tugwanire kuba ba miseke igoroye
aga
twe muduhebere kuba ba miseke igoramye
yeah umva Matwa tumbiti kumata mate mitara noje Mise chigora mye misati jendi idashokoje Muhe tudahusha musambu tye utanaboshe Kabuto kanoze kajubungwe katanaboze Sasuri ishwa kureko kimi tendo ryakoze Mwambi wimpele mubi mukotsa nkivuri hoze Jinyo rginyo madishuna jera hafi ya nabyo Chuma chachuzwe na rujira jizari ndagaju Hago tuzu sanya mubiroza tuke tulamahwa Higiti tulihwe ni chinge jitenge tukwanagwa Munyi timchi sisi ndibu puna neku inama Na Yesu ntabwo byamubujije kubabwa Amateraniro yacu abera mu madigara Kutyatsikisha dokta wanjye mvuza iryo bara Pablo